poa poa apada tu. Balini mistari yangu nitachafua, mado wadoa balini tu. Unaona yule sasa duka nichukulia, poa poa apada tu. Balini mistari yangu nitachafua, mado wadoa. Madoa, 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 madoa. Balidi, 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 balidi tu. Duka nichukulia poa poa apada tu. Bali ni mistari yangu nitachafua, madoa doa balini tu. Unaona yule sasa duka nichukulia poa poa apada tu. Bali ni mistari yangu nitachafua, madoa doa. Madoa, 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 madoa. Balidi, 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 balidi tu.
Sick with your haters, wish you all disappear. I'm so sick with your haters, wish you all disappear. It's a bless from God, the King Himself, the King Himself, yeah. It's a bless from God, the King